shine iliyo naye, nisijui nitaishi vipi kesho. Ni maombi yangu Baba, naomba unikumbuke. Kilio nilicho nacho, nisijui nilitafuta machozi. Ni maombi yangu Baba, naomba unikumbuke. Maisha niliyo naye, nisijui nitaishi vipi kesho. Ni maombi yangu Baba, naomba unikumbuke. Kilio nilicho nacho, nisijui nilitafuta machozi. Ni maombi yangu Baba, naomba unikumbuke. Ninajua Baba, umesikia kilio changu. Ni maombi yangu, naomba unikumbuke. Ninajua Baba, umeona mateso niliyo nayo. Ni maombi yangu, naomba unikumbuke. Ninajua Baba tena, umesikia kilio changu. Ni maombi yangu, naomba unikumbuke. Ninajua Baba tena, umeona mateso niliyo nayo. Ni maombi yangu, naomba unikumbuke. Unikumbuke,
unikumbuke Baba, unikumbuke.
Unikumbuke nami,
unikumbuke Baba, unikumbuke.
Nachoka masimango,
unikumbuke Baba, unikumbuke.
Unikumbuke,
unikumbuke Baba, unikumbuke.
Hata kama si ya leo,
unikumbuke Baba, unikumbuke.
Ingoja kesho ya,
unikumbuke Baba, unikumbuke.
Hata kama utachelewa,
unikumbuke Baba, unikumbuke.
Na imani utatenda,
unikumbuke Baba, unikumbuke.
Kama wengine umejibu,
unikumbuke
Baba,
Baba, unikumbuke.
Hata mimi utanijibu
Baba, unikumbuke Baba, unikumbuke.
Nimechoka kuitwa kelo kwa,
unikumbuke Baba, unikumbuke.
Maombi yangu usikie,
unikumbuke Baba, unikumbuke.
Kilio changu usikie Baba,
unikumbuke Baba, unikumbuke.
Unikumbuke,
unikumbuke Baba, unikumbuke.
Ninayopiga ninajua ipo sababu. Ni maombi yangu, naomba unikumbuke. Hata hili napitia, ninajua ipo sababu. Ni maombi yangu, naomba unikumbuke. Nimekosa sina kitu, ninajua ipo sababu. Ni maombi yangu, naomba unikumbuke. Aibu niliyo nayo, ninajua ipo sababu. Ni maombi yangu, naomba unikumbuke. Wale wengine umejibu, hata mimi na imani utanijibu. Ni maombi yangu, naomba unikumbuke. Nipotenda kwa wengine, na imani na kwangu utatenda. Ni maombi yangu Baba, naomba unikumbuke. Wale wengine umejibu, hata mimi na imani utanijibu. Ni maombi yangu, naomba unikumbuke. Nipotenda kwa wengine, na imani na kwangu utatenda Baba. Ni maombi yangu, naomba unikumbuke. Unikumbuke, naomba unikumbuke Baba. Unikumbuke, naomba unikumbuke. Baba nikumbuke,
unikumbuke Baba, unikumbuke.
Unikumbuke nami,
unikumbuke Baba, unikumbuke.
Nimechoka masimango,
unikumbuke Baba, unikumbuke.
Unikumbuke,
unikumbuke Baba.
unikumbuke na mimi.
Baba unikumbuke,
nimechoka masimango.
Unikumbuke baba unikumbuke,
unikumbuke.
Baba unikumbuke,
hata kama utachelewa,
unikumbuke. Baba unikumbuke.
Hey,